mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose bisaje ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse abukunda.
Nyiransengimana Valentine tuye mu gihugu cy'u Rwanda, karere ka Rurimi. Nasuza mu buryo munyakiriye, nasuza abana twiganye frapateke Murambi, nasuza n'ababyeyi banjye n'abavandimwe n'abandi ku izina ryawe. Natuye indirimbo yitwa Ice Cream by the Day. Murakoze.
dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Adresse radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Twoherereze nimero yawe tuzaguhamagare tukugereza ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe.
Nitwa Serbane Junior, nkabamerereye ku kagano mu karere ka Gororero. Ndatasha umugore wanjye Adelphine, Natasha Gasore Aguero na Fratier. Ndasuhuza abantu bose twiganye mu Gakenye kuri Semuru, harimo Elifaze Davide, nkabasuhuza n'abandi bantu bose banzi ku izina rya Seremani. Murakoze.
Noneze Serema, uba tuyihe ndirimbo?
Nkabamba tuyi ndirimbo yitwa Ntawamusimbura ya Medi.
Komera, umunsi mwiza.
Sawa, murakoze cyane.
Now I'm a symbol.
dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo kuva saa 12. Facebook VOA Radio yacu, address radio yacu @gmail.com. Amerika ikiganiro dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro umuziki. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse abawe.
Yenitwa Ingabire Goretti, abamba mu Bwongereza, nifuriza umuryango wanje uri mu Rwanda cyane cyane mama Kankusigo Danse na musaza wanjye Bizimungu, Reverasira Mukandori mukuru wanjye na famiye zabo zose, ambifuriza umwaka mushya muhire. Nkabana wifurije n'abana banjye mbana n'abantu mu Bwongereza ariwe Noheli Ariane Waseri ya Murionari na se umwaka mushya muhire. Nkawifuriza Pale Sebageni n'umugore we ba mu Bubiligi. Nkawifuriza Juste n'umuryango we bari mu Bwongereza. Nkawifurije Pascali uri hano mu Bwongereza. Nkawifurije na basaza banjye ba mu Bubiligi n'abamukuru wanjye ba mu Bwongereza n'amafamiye yabo. Nkawifurije n'umusegereza wanjye Mugiraneza Emene na famiye ye n'abandi n'abandi ntabasha kurondura amazina bose. Nkababifurije umwaka mushya muhire uzabere uw'amata n'ubuki n'inyungu n'ibyishimo. Uyu mwaka mushya muhire Nyarwanda yitwa Bonani.
Ya yindi y'impara?
Y'impara ya.
Nshuti zacu, ni ku butumwa bwa Goretti dushorejeho dususuruke y'uyu munsi. Ndabashimiye cyane rwose, mugire wikendi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Oh, trying to hide that fire inside, but you hold me back's almost gone. Yeah, it's about time I let cowboys.